Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Ndiye umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi nilopewa, macho nipepese wapi, mikipofu kwako sio. Penzi limetaratari lapepewa, harufu ya marashirashi nikitachitachi shingoni. Vai bye boy kanga, vitu vyako chuchumia kangaru, kisimba tuitanda nifukizia pambetu, ukizungushia shanga tunashuka inapanda chini juu. Ushatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanga watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Oh baby, you're mine.